Kila kona na kata Kinyacha Baby kinyacha Kazia Kinyacha Baby kinyacha Kazia Kinyacha Baby kinyacha Kazia Kinyacha Baby kinyacha Kazia
Baby Sikize kilio changu mtu mzima Baby Kinyacha mitazimia
Baby Sikiza kilio changu mtu mzima Baby Kinyacha mitazimia
Kinyacha
Yeah, yeah, yeah
Kinyacha